www.malawiartsupremacy.com. Art with a purpose.
Yeah, yeah.
Tengela chisomo cha Mulungu kuti ife tipezeke moyo tsiku la lero azatuyena tsiku la lero sana fike sana lione zatengela ulemerero wa Mulungu kuti ife tikhale ndi moyo.
Tinali nawo wanzi zathu tinkoja nawo